Hello?
CK Music from Mazda.com.
Hey, mkambani, wana nyapu?
Anona chongo, fweba umeba fishidi kiche izi. Kamfana kandalama.
It's the incomparable, so wala lefak.
Ngati lipuba matinzela kulema ni malaika ni toa. Too fly, bani palanya na nkoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandi neoloa. Two piece, masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muri ifaona mo stupid. Baba chipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Tulifia ume, hawa ume, bava ume. Olo mwani ke mwala mwona tatua ume. Lobo sari ke pakumono yukalume. Kwamba wino mukati ningala mwe. Tulinshimbi notifia pala sajari. Nifwetu wako ya mamu keshivari. Tuva pange singa diangari. Imbototo kumanani fio unani. Mwitpasha kwala kunote kunasari. Abo vanangani ife bombastic. Gaini aswala life kuvepa. Jeize na jizmomu nina nelupa.
Ngati lipuba matinzela kulema ni malaika ni toa. Too fly bani palanya na nkoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandi neoloa. Two piece masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muri ifaona mo stupid. Baba chipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Upiri mbatula tuishko kule kako. Havana balwa life patela patula mekako. Epwasa miko mutari atiteti mfkepo. Sangwana bakari tetindishe fkopo. Aso aso haba shalo kwe fkolopo. Amalole bananyalo ntule kwe chikoloko. Jama ni murifu atualo kwe chikuboko. Haba umevaa Bashala wo plastic. Bebe mukamba ifwe tulibalasti. Batu mwone chikato kuchila santisti. Olo twali fwilelelo bakalemba history. Bakalemba history.
Ngati lipuba matinzela kulema ni malaika ni toa. Too fly bani palanya na nkoa. Ife muviri mbati naona mojoa. That's why bakashana baka mbandi neoloa. Two piece masuti ni two piece. Bongo kukosa ni poto ya two keys. Hecha muri ifaona mo stupid. Baba chipanda basi wandisema cookie. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic. Bombastic. They call me Mr. Bombastic. Bombastic. Haba umevaa metu, haba shala plastic.
Yeah. Ipwe pano J.E.Z. VIP Team S.A.O. Jinx Boutique Montana Mashi Blessed Pakaway Postmat Mwela Onze
Exclusive from CK Music Promos.com.